All right. Ngomong sakin, agen merbaba mi do 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 do. Atamani penzi, lenge kuwa na masikio, ningelipa siri kukusu wewe. Nisiendekeze ushenzi, nisijekawa marudio. Tukosane baby, nikupoteze wewe. Basi kwa moyo wako niweke, usije nipiga teke. Alafu baby ni wewe, kipenzi changu mwenyewe. Hata kama sina hela, nitakutunza. 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 Basi my baby ooh.
Utamu wa mahaba umpata te kupenda kwa dhati. Sio kurupushani, wiki moja tu kuvutana shati. Mie kwangu si haba, kanichagua jafata Bugatti. Na shukuru Mungu, nipo na yeye kwa zote nyakati. Niwambie, mkitaka kutuachanisha, labda mchukue roho yake, nami mchukue roho yangu. Natamba tena naringisha, kwangu yuko peke yake, kwake niko peke yangu tu.
Usije nipiga tiki.
Baby, just tell.